kun as Washington DC ra galgala sa alama folakarra kase sa walakaf kallatin kadarb sagale America sagantafan oromoti ተሞልቷል ሆርዶፍቶተ ኬንያ ፉልባና በረኩመለማፍ ድግደማ ጉያን ሐርአ ፉልባና ሰገንታ ኬንያ ሐርአ ከንስንከስምስ አንቱጅበይ ሆራቲ ኢፕሶ ኦዱ ኢጆ ሐለ ወልድብዴ ኢትዮጵያ ገመካባረት ገባሰ ፉልፈቴ ኦዱ ዳቦደ እስና ገምታን ገሬ አባገዳ አያን ኢረቻ በረና ፉልባና ድግደሚ ተኮ ፍንፍነት ፉልባና ድግደሚ ለመሞ ቢሾፍቱ ተከንከበጀሙ ተኦ በክሰሰኒ ጅሩ ብርሃኑ ታፈሰ ቡልቻ ናሳቲ ቆራታ ኢንጂነራቲ እኛከና ከለቀይቲን ፋርፈተመን ከመድ ቢሻኒ ጂአረተ አርገሙ ኢላጅ ሰይዱ ቢስነጅራ መርትኑ ኦዱር አቦደዲያቱ ክብጣታዋን ታይፍ ቆጲን ኬኛ ዋይን ኡመቶሮሞ አባደበሬቲ አንገጡም ረሰገንታ ኬኛ ተከንወሊን ትርተኒ ሰናፌራ ኦዱ አዱኛፍ ጃለነትን ሰንደበርስ
አተሞልተን ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኦዱናር አብየነ ኩኖ ወራኔ ትራክ ጣታራ ጉቱማት ዱለ ወራና ጀልቀቡሳ ከን ኢብሰን ሁምኖቲን ቡልቺሰና ኖ ትግራይ ከሰጅራን ናኖ ዳንጋቢዮ ቲለሜኒ ዶሄዱት ወልወራንሲያ ማንገገ ፈማከጁሪ ኢብሰን ዳበቲ ኦዱ ሮይተርስ ከን ዱቢሂማን አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ጌታቾ ረዳ ትዊተሪ ረቲ በረሰኒ በተሉማት ምርከኒ አርገቹን ደንደኘ አድብልሱማ ኡመተ ትግራይ ፍሁምኖቲን ፌደራላ ወልታቶታ ሳኒ ወሊን የሮጋ ለማጉቱፍ ጀዱፍ ወልወራና ጅረን ባቲ ሰዳ ሰበረኩማ ለማብድግደማ ትግራይ ከሰት ወልወራን ሰናጀል ቀበመት ወራኒ ኤርትራ ወራኔ ኢትዮጵያ ደገሩን ትግራይ ሰኔ ኤርትራን ወራና ቀብዱ ከወሊ ገላፊ ሁምኖቲ ኤገታቱረን ማረ ካምቦባፍ ተኡስ ጀዳን ኦቦጌታቾ ረዳ ሎልቶኒ ኬኛ ጎቱማዳን ኤገታጅሩ ጀዳን ሚኒስቴር ሮዲፈኖ ካን ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ካነረቲ በተሉመት ያደከከነን ጋፈተመኒ ዴቢላኔ ወራኒ ኢትዮጵያ ፊ ሁምኖቲን አዳ ከቡልቺሰናኑ አማራ ከራ ኪባ ዱለ ወራና ጀልቀበመት ደበለመኒ ጅሩጅ ደኒ ሮቦጌታቾን ካነረቲ ዱቢሂማ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ዱቢሂማ ወራና ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነታ ዳኔፍ ዱቢሂምቱ ዋጅረሙ ምቸ ሚኒስቴራ ብለኔ ሲዩም ኢያደ አከከነኒፍ ጋፊ ዲያቴፍ በተሉመት ዴቢ ሂላኔ ጀቹን ሮይተርስ ገባሴራ ዱቢሂማን ቡልቺሰናኖ አማራ ግዛቾ ሙሉነስ አከሱመ ዴቢ ላኔ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ከሰ የከፈረና ሞማ ገጌ ፈማጅሩ ዱባ ሞቱማ ኢትዮጵያ ጅረጀዴ ካን አማናንተው ቆረጦኒ ተኩማ ሞቱሞታ ከነብሳኒ ዮታው እዶሰነቲ ወልትቡ ኢንሲት ፉፉንሞ ደራኒ ይያኪ ደረጃቢና ከብራን አከገጌ ፈሙፍ ከራባ ነጀቹዳና ከከቺሰን ሃዮኒ ምርገና ሞማ ካን ተኩማ ሞቱሞታ ዋይ ኢትዮጵያ ቆረታንኩን ገባሳ ሳኒ ሰዱራ ከሰት እርገበረኩማ ለማፍድግደም ወልወራንሲ ትግራይ ካባ ከሰት ጀልቀበሜ ካሴ ቃሞተ ሁንዳን ኢታምርገና ሞማ በልኢናን ቢየቲ ከሰት ገገ ፈሙሳ ረጋንጀረጀ ኢቱሬ ኮሚሽኒ በረደርቤ ካውንስሊ ምርገና ሞማ ከንተኩማ ሞቱሞታን ሁንዴ ፈሜፊ ሃዮተ ምርገና ሞማ ወለበሰዲዮፍ ከሳ ቀቡ አከጀዱቲ የሮባይ ሴረ ጨብሱን ወንራወተ ሙኩን የከወራናፊ የከፈረና ሞማ ተውሳ አመኑፊ ሰበባ ቀበተማ ቀቡ ሃዮኒ ሰዴን ሃላ ሃማቲ ግራይ ከሳ ኢብሱዳን ሞቱማኒስተ ኤ ወልታቶኒሳ ኡመኒ ሚሊዮና ጃታው ኢንተርኔቲፊ ተጃጅለ ባንኪ ደበለቴ ተጃጅለ ወንቡ ኡራ ወጋቶ ቆጫላ ፈከነርገን ጎቹን ገርጋርሲ ደለናማ አከንሴነፍ ኡጉራካ አኒን ኡመኒ ትግራይ ከሳ ሐርክ ሰገልተምኒ ተው ገርጋርሳ ካምበርባችሳተ አከ ኤገተን ታሲሰን ጀዱ ሞቱማ ፌደራላ ፊ ወልታቶኒሳ ከሞቱሞታ ቡልቺሰናኖ ጎሳ ሁንዴ ጎደቹዳን ያከፈረና ሞማፊ ጎቸገረ ጀቢና ገገሱሳኒ ፈከሱመስ ገገሳ አከጀራን አመኑ ፈባባሌ ገኦቱ ጅራጀ ደጋባስኒ ባሰን ቤካ ሂራርሰ ጉዳ ዮካ ሚደመፈያ ቃማ ገሲሱን ከነሞንጎኒ ጀቹዳን ገርጋርሲና ሞማ ትግራይ አከንሴኒ ደንቁጀ ደጋባሲች ዱረቴሱን ኮሚሽነ ካና ካሪ ቤቲ ሙሩንጊ ኢብሰባሰኒን rakko gargar sa dalana ma kan tigray keessa suukanne sa dajadan kunis heddumina saafi yero hamma mefi akka ture yero lala mujadan kunintane jechudan halufi tajajila buura kan akka nyaata tajajila fayyafi gargar sana moma dorku dabalate ummata sivili ratti dibba hama qabajadaniru kanaf gochikun yakka farana moma ta usaf sababa ga qamnajadan mootummaan federaalaa beela kameeshaa waraanaatti itti gargaarama jennee amanuuf sababaa qabna jedhanii mootummaan battalumatti tajaajila bu'uuraa iddootti deebisee gargaarsi dhala namaa akka seenuuf gaafatan. Humnootiin Tigraayis dhorkaa tokko malee dhaabbatoonni gargaarsa dhala namaa akka hojii isaanii gaggeessan akka taasifamuufis gaafataniiru. Dhalattoonni Tigraay kanneen dhiyeenya kana mooraa jaree jedhamu kan godina Walloo Kibbaa kan bulchiisa mootummaa naannoo Amaaraa irraa gara bulchiisa naannoo Afaar keessa jiru Waaltaa Leenjii Poolisii Federaalaa Awaash jedhamutti geeffamuu kan ilaaleen qabiinsa mirga namoomaa isaanii ilaalchise Komishinni Mirga Namoomaa kan Itoophiyaa ibsa baasee jira. Komishinni kun akka jedhutti namoonni bulchiisa naannoo Tigraayii fi naannoo Amaaraa hanga tokkorraa buqqa'an kun wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa egatti fufee booda gara mooraa Awaash jedhamutti geeffaman. Namoota jireenya isaaniirraa buqqa'anii Waaltaa Leenjii Poolisii keessa jiran kun sochii fi mirga qaban mootummaan akka kabaju ibsi komishinichaa gaafate namoota jireenya ofiirraa buqqa'an kanneen 2,800 ta'an seenee akkan ilaalleef aangawoota nageenyaan dhorkamuusaa ibsee jira. Aangawoonni poolisii ka federaalaa kanarratti deebii akka kennan gochuuf yaaliin ta'e milkoofne namoota qe'ee ofiirraa godaananii 30,000 ta'an kanneen godina Walloo Kaabaa jaaraa keessatti walitti qabamanii turan keessaa irra hedduun isaanii gadhiisanii gaba'anii booda wal waraansi haaraan Itoophiyaa gama kaabaa keessatti jalqabamnaan deebi'anii jiru jechuudhaan dhaabbanni gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN beeksisee jira. Mootummaa fi michoonni isaa kan gargaarsa dhala namaa nyaataa fi bishaan kan konkolaataan fe'amee dhufu raabsuu itti fufan kan jedhu OCHAN garuu hanqinni boba'aa fi carraan gama seenuu dhabamuunsa hojii gargaarsaa daangessuusaa ibsee jira. Waraanni Soomaaliyaa 7 darbee irra tarkaanfii fudhateen hidhattoota Al-Shabaab 100 caalaa ajjeesuun iddoo isaan to'ataa turan gadhiisisuusaa ajajaan waraana Soomaaliyaa wixata kaleessaa beeksisanii jiru. Ugaandaa keessatti erga bara 2019 as yeroo duraaf namni tokko dhukkuba Ibolaan du'uu kibxata har'aa ministeerri fayyaa ka biyyattii gabaasee jira. Konyaa Mubeendee Waaltaa keessatti weerarri Ibolaa ka'uu fi dhiirri umriin 24 dhukkuba kanaan qabamee du'uu ministeerri kun beeksisee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummoota har'a magaalaa New York keessatti jalqabamee jira. Biyyoota 193 kan bakka bu'an hoogganoonnii fi aangawoonni sadarkaa olaanaa irratti argamuun rakkoo addunyaa mudatee fi haala yeroo kanneen biroo irratti 7 mari'achuuf jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden roobii borii gumii waliigalaa kanarratti haasawaa dhageessisuuf jiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo dhimma yaalii nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kajilli addaa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa Maayik Haamar karaa marsaa intarneetii gaazexeessotaaf ibsa kennan isiniif dhiheessina.
Jilli addaa Yuunaayitid Isteets gaanfa Afrikaa Maayik Haamar har'a dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu ennaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteets tokkummaa mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni Yuunaayitid Isteets deemsa nageenyaa sanaaf deeggarsa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen jilli adda hamarif wajira wajjiftun imma embassy america ka finfinnet targamu tracy jacobson mummicha ministera ethiopia abi ahmarif tana sani demaka makunnin walin mariyatani jiran akkamotum manjerutti yaddo american wa elola harum famef ertran debite woritbu insake sasenu akkasumas marigamta african durfamu jalqabuf tattafi hatatama cime ittifufun akka rajratu mariyataniru jilli addakun immoti gargar sanamo maf ittigafata umalalchise qamoti wolfinchilan walin mariyatani jiran jilli adda united states ka gamfa africa mike hammer bakka bu'a olana kan gamta africa olisegun obasanjo walin yero adda adda twalargudan united states adensa nagenya kan attamin degeru kesatti michu akkatatu lalchisele mariyataniru gamabran dubiman tplf geta choradda aragana mafula twitter asani ratte akabarresanitti waranni ertra takaze aqabe anga robitti adda warana maran halella rawota jirajadan lulli haman maikuli ziban gedena addi awala rama saronaf salam besat gege samejirajadaniru ubugeta chonitti debaludan waltan ajaja gamabaha qamoti murte sota an kan kaba gamadiyaf murnira ya warana komando sadi ertra ramadamani jiru jadaniru umnonni adda amara kasmas fannon dure sanatti makamaniru jadan ertran raya warana shemer bobba sajirti umnonni kenyas gotummadan ofirra ittisajiru jedu ubugetachon asmara finfinera hangamat debinin kenamne
ayyan irrecha kabarakumalamaf kudashani fulbana digdami tokko magala finfinne hora finfinne takkasumas borumtasa gaf fulbana digdami lama bishoftu hora arsadit kakabajamu taw gumin abboti gada beksisejira gumin abboti gada har magala adamatte ifsa kan kenneyo taw ma ayyanichi nagan akkakabajamu wamiche dehesejira galmo dawit kanarrat adamara gabasaka
gumina boti gada hala kabaje recha torbe sambata fidel betadufu finfinne akkasumas bishoftu tikabajemu ilalchisun magala adama tipsekenne jira qinde sangumicha abba gada gobanawola guyote recha kunnen mirkane sanijiran
guya digdami to khora finfinne tirat horatiqi malkatiqi malka oromon bara erara ugurame oromon angosatin urumon huji satin irattu jete irati debe guyadig dami tok ayan ruda ayana rudat ayana holat yechu ite anse areri qallo ayana bokuti areri qallo ayana bokuti areri qallo ayana bokku kan guyadig dami lam hora hora harsadi tirati kabajam
gamana genyatin rakona kayemullanef kopinta asfamukaneran abangada gobanaola biyekesa fialasi namoni dufajiran akkayya dofne tamaniro misensa gume abotigada katan abangada jilomannos rechekana oromo qofodointane sabni biyetikanis retta kayrmatan afferani jiran
irrench wanageati hundumman oromon ka alajirul ka manajirul ka dal arfanjiru hundinu irrench kara nageati kara tasgabbi qabuun kara ulfinna qabuun kara kabajja qabuun kara safuu qabuun kara kanaan dhufani irrencha kana nam Itoophiyaa keessa jiru hundumtinu kara nagayaatiin dhuttani eebba abbaa gadaa kan eebba waaqaa eebba abbaa gadaa ka fudhattanu dhaansa isinii dabarsaa horaa bula
miseensonni gumichaa dabareen yaada qaban ibsanis haalli nageenya naannoo Oromiyaas bara kanatti akka fooyya'u abdii akka qaban dubbatan abbaa gadaa Aliyyi Mahammad miseensa gumii kanaati.
Barri kun barri 2015 kun bara nagayaa akka nuu ta'u barbaadu. Nu bara 2014 keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu caba'a baate. Bara Oromoon ifii wal ajjeefte barri 2014. Bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe. Amma maal barbaanna bara kana? Wala jechar Oromoo hedduu fi sabaaf sablammii hiddullee akka dhaabbattu labsina. Araarri akka bu'u labsina. Bakka roobin rabbi akka nuun roobu labsina.
Nageenyi haa ititu fayyaan nagaa saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ititu nagee.
Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Ammo gara qoppi addatti ceena no walin tura Qanno hawa United States taasisa jirtu keessatti qannoon jirratti taasifamu isa tokkoof barbaachisaadha. Kanaan wal qabate dhaabbanni hawa biyyoolessaa yookaan NASA'n waa'ee kalaqa hayyuun saayinsii dhalootaan nama Itoophiyaa ta'an hojjetan eenyu odeeffannoon marsariitii isaarratti maxxansee jira. Meeshaan Dr. Birhaanuu Taafisaa bulchaatiin hojjetame kun heterodayn spektroomeeter kan jedhamu yoo ta'u hojiinsaa jirratti bakka bishaan jiru adda baasee agarsiisuuf gargaara. Dhimma kanarratti bafqaaduun Dr. Birhaanuu bilbilaan argatee dubbisee jira kunoo.
Sochii qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi taasisaa jirtu keessatti qo'annoon jirratti taasifamu isa tokkoo fi isa barbaachisaadha. Qo'annoo jirratti taasifamu kanaan walqabate odeeffannoon dhaabbata hawaa biyyaalessaa yookiin NASA irraa waan hayyuun saayinsii dhalootaan Itoophiyaa ta'an kalqanii dhiyeenya kana ifa taasisee jira. Meeshaa dhalataan Itoophiyaa Dr. Birhaanuu Bulchaa hojjetan kun heterodayn spektroomeeter kan jedhamu yommuu ta'u hojiin isaas jirratti bakka bishaan jiru suufee agarsiisudha. Dhimma kanarratti kalaqaa meeshaa kanaa kan ta'an Dr. Birhaanuu wajjiniin marii taasifnee jirra. Dr. Birhaanuun kan dhalatanii guddatanii magaala Finfinnee keessatti. Barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa mana barumsaa makaana Yesuusitti sadarkaa lammaffaa ammoo Minilikitti baratan. Digirii jalqabaatii kaasee amma doktorummaatti kan baratanii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti. Saayinsii fiiziksii keessumaa qo'annoo hawaa irratti xiyyeeffatanii. Hawwiin waa'ee hawaa baruu fi beekuu yommuu mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti jalqabee waan isaan keessatti uumame akka ta'e kan dubbatan Dr. Birhaanuun abjuu isaanii dhugoonfachuudhaaf bakka isaan gargaare NASA erga seenanii waggaa 6 ta'eera. Yeroo ammaa wiirtuu qo'annoo balalii hawaa isa kutaa biyya Meerilaanditti argamuu fi Goodaard jedhamee beekamu keessatti injineerii qo'annooti. Waggaa 50 dura bara Apolloo jechuudha erga gara 6 astirootonni Ameerikaa imalanii booda dhiyeenya kana gara 6 imaluudhaaf qophiin taasifamaa jira. Waggoottan 10 fi 15 dhufan keessatti jirratti nama qubachiisanii achitti mana ijaaranii daawwattoota biyya lafaarraa garasitti erguudhaan wanti karoorfamee jiru. Karoora kana fiixaan baasuudhaaf jireenya yookiin turtii jirraa mijaa taasisuu fi waan barbaachisaa ta'an keessaa inni tokko bishaan. Jirratti bishaan barbaachuunii fi argachuun kan danda'amu akkamitti? Dr. Birhaanuun akkana jechuudhaan gaaffii kanaaf deebii kennan.
ውሃን ለመፈለግ የተለያዩ መንገዶች አሉ። እኔ አሁን ቅርብ ጊዜ በናሳ ዋና ገጽ ላይ ወጣ
ቢሻም በርባቹ ዳፍ ከራደዳቱ ጅሩ እኛ ከና ፉለሚዲያ ዋሳ ናሳ ረት በይከን ርግተን ዋንትን ልጅቱ ተኮ ቢሻም በርባድ ያርገቹር ቢሻም ቢፋደዳቲ ሙለቹ ደንዳ ፈከኛፍ ስቱዲዮ ተከሰቴ ሱከሳ ጮብ ቢሻኒ ጃንርገሙ እንደንደኝ ህዱቱ ጅሩ ሜሻና ነው ጀደ ዋነ ከናፋ ከነደባሴ አርጉዳ akkasumas immoo bishaan erga jiraatee eessaa dhufee gaaffii jedhu deebisuu ni barbaanna. Haaluma ardiinii fi hawaan kalaqaman wajjin kalaqaman immoo warreen koomitii jedhaman yookaan immoo urjiiwwan furgugga'anii fi cabbii of keessaa qabantu yeroo adda addaatti bishaan sana ji'a irratti buusan ta'a. Bishaan yoo jiraatee ammam ta'a? Ammam akka ta'e erga barree booddee itti fayyadama namaatiif hin ta'a laata? Gaaffilee jedhan deebisuuf bishaan barbaachuutu dursa. Meeshaan hanqalaqee gaaffilee kanaan olitti kaasne deebisuudhaan dura bishaan argachuu qabnaa yaada jedhurraa kan ka'edha. Hammummaan isaa xiqqaa ta'ee warreen kanaan dura turan irraa caalaatti hojjechuu danda'a jedhame kan itti amaname waan ta'eefidha. Atii fi warreen biroos waa'ee meeshichaa kan dhaga'uu dandeessan.
Imalli gara 6 taasifamu waggoottan 50 fi dhaabbatus qo'annoon 6 taasifamu garuu hin dhaabbanne. Qo'annoon amma ammaatti taasifamanii jirratti mallattoon akka bishaan achi jiru agarsiisu mul'atanii jiru. Diilallaa'uunii fi jiidhuun. Diilallii fi jiidhisuun eessaa dhufe? Jirra bishaan jira jechuudha. Yoo jiraate hoo ammam ta'a? Gaaffiilee jedhanii deebisuudhaaf isaanii fi hayyuuleen saayinsii biroo akka hojjechaa turan dubbatanii Dr. Birhaanuun. Garuu qo'annoon kun kan taasifamaa jiru lafarratti. Lafarra ta'anii akkamitti jirratti bishaan achi jiraa? as jira jechuun danda'ama. Gaaffii kanaafis Dr. Biraanuun deebii qabu.
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ከመሬት ሆነን ግራውንድ ቴሌስኮፕ የሚባሉ ሳሪዎች አሉ። ከመሬት ሆነን ዲሾችን በመጠቀም ጨረቃን በማየት ጨረቃ ውስጥ ምን አለ የሚል ጥናት ማድረግ እንችላለን። ችግሩ ምንድነው? በእኛና በጨረቃ መካከል ብዙ የውሃ ሞለኪዩሎች
ጋፊ ጋር ይል ለፈይራ ቴሌስኮፒ ዮካንሞ ሜሻዋን ፈጎጅሩ ይረጅሩ እስያገር ሲስቱ ጅራ ሜሻከነ ፈየደሙዳን ጀላላ ቋኖ ማልቶች ከስ ጅረጅሩ ታስሱን ደንደኝ ረኮኒሳ ማልኒ ለፋፊ ጀጅዱ ጭቆዋን ቢሻኒ ሄዱ ትጅሩ ከናፉ ለፈረታኒ ዋውንዳርጉን ኒውልፋታ ከናፉ አች ደሙ ቀብና ቢሻንጅራቹፍ ዲሱ ሂሳ በሩዳብ ሜሻሌነ ከሚቲ ቢሻንጅራቹፍ ዲሱ በሩደንደው ጋፊ ጀዱ ፈሞ ላብራቶሪ ዮካኒሞ በከቆረኖ ኢትታስፍኑ ሃለጂ አይረጅሩ ወልፈካተን ዮካኒሞ ፈኪ ሃለጂ አቲኑ ጅተማን ቀብና ላብራቶሪ ሰነከይሰቲ አለቅሌን ስጂ አቶልጨኔ ቆኖ አከጋሪቲ ታስፍና ሜሻሰነ ሃለጂ ኤረጅሩን በከወል ፈካታ ታይከይሰቲ ዋኖ ጀኔ ኤርግኖፊ ሜሽቺ አችገየ ዮሙ ኦዴፈኖ ዮካንዳታ ኑ ፈርጉ ዲባሪበት ኢታማኔ ፍረና
ጂኒ ዋንጉዳ ፈገኝ ሀኑራ ሸራ ካሴ አማሞጋት ጅሩ ሰርጤን ዮኪን ረዲየሲኒሼ ማይሊ ኩመቶኮፊ ቶርባተሚ ሰገሊፊ ቀጥጃ ዮካን ኪሎሜትሪ ኩመቶኮፊ ዲበቶርባፊ ሶዶሚ ቶርባ ኦልታ ፈገኛ አመነ ኤራቱ ካና ሜሻንቲ ቆንሱኒ አከሚቲ ወሊንጌሲ ኢላሉፊ ሰከተው ደንዴሲ ሞ ሜሻ ብራ ኢሴባቴ ጂአራ አሲፈች ደሙቱ ጅራ
በጣም ይሄም ጥሩ ጥያቄ ነው። አዎ እሱ የተለያየ ዲፕሎይመንት መካኒዝም አለ እንዴት እንደሚላክ የተለያየ መንገዶች አሉት። አንደኛው ለምሳሌ አስትሮኖቶቹ ሲሄዱ ይዘውት ሊሄዱ ይችላሉ። የተለያየ የጨረቃ ቦታዎች ላይ ሊወሰድ ይችላል።
ኩንስጋ ፊጋሬት ከራደዳት ይንርገሙት ጅራ ፈከኛፍ እንቶኮ አስትሮኖቶን የሙዴማን ቀበኒ ደሙደንደው ጀረቲ በካደዳት ይገፈሙደንዳ አማ ፈከኛፍ ቋንኖ አማማቲ ቢሻን ቀባቹ ደንደው ጀደመኒ በክያደሙ ፖላሪ ዮካን ረከሳፊ ጀለ ዮካን የሮዴራዳፍ በከይፋዱ ይነርገን ዱድዱቤ በከሌዶ ከተኔ ጅረኒ ኩስኒ ጨብ ጅራቹ ደንዳ ጀደመይ ዋያደሙፊ ሜሻሌ ከና በከሰን ትርግና ኢሰቦዴ ኑፍ ምርከኔሳ ጀቹዳ ሆጂ ከና አካይቲ ፉፍኑ አማ ናሳን በጀተ ጉዳ ኑፍ ከነይ ጅራ ካሮራ መጅሩቲ ወጋለ መከይሰቲ አከለኮፍሳ አውሮፓት በረኩመለማ ደሚሽኒ ጀልቀበ ሜሻሌ ገረጃት ጌሶፊ ነሞተን ገረጃት ትርጉፍ ሁጂን ጉዳን የሮማ ሁጅተማ ጅራ
አከካሮራ አማ ትጅሩቲ ናሳን በረኩመለማ ደሚሽኒ አማኩመለማ ደሚ ሰደድ ግዱቲ ነማፊ ሜሻ አዳዳ ገረጃት ትርጉዳፊ ጀቢናን ሁጀቻ ጅራ ሜሻን ዶክተር ብራኑን ፋን ከልቀኒሲ የሙሰና አደምቲ ወጋሰ ዲቦዳ ጀቹዳ ሜሸቲን ጥቅሾንሱኒ ወጋሰ ዲቦዳ ጋፈ ገረጂ አደምቱ አጃኢበ ማሊ ኑት አገርሲስቲ ላታ አቺን ኑሃጋው
ከዳወታፍ ደገፈታ ጅርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ዳወቱ ተኬኛ ገርቆጲ ቶርበኒ ዋይሙት ኦሮሞት ጨና ጅል ቡቴ ዳቡ ከወጋ ሰደት ተአልቶ ኮገዳ ቦረና ከሰትራውተም አሬሮ ትግጌ ሰሜት ምሮሙ አቦቲን ገዳ ሰገሌ አሜሪካ ተማኔጅራን ስርነከነ ገዳ ሃራን ባሊ ፍደቱ ከንገጌ ሱተው ከዱበታን ቆራታን ሴናፍ አዳ ቦረና ኡቦጃ ተኒዲዳ ከበረናስ ጂአቶኮ ኦሊፍ አና አሬሮ ትግጌ ፈማቱሬ ቶርባንከነ ጥምራሜ ጀዳን ሆንጌና ንቸኬ ሰታማቱስ ጅልኩን ሀንገደንደ አሜ ስርኑማን ጌጌ ሰሜ ጀድ አቦቲን ገዳ ስርንቸረት ርማታን ገልሞ ዳዊት ከነረት ገባስቅ እንደሰ ቀባ ኩኖ
ጅልቡቴ ዳቡ ገዳ ቦረና ብረቲ ጅለ ጉዳዳ ጀዱ ኦቦጃተኒ ዲዳ ቆረታን አዳ ፊሴና ኦሮሞ ከነስዮ ኢብሰን ወሪዶሪ ባሊ ገዳ ኤገሪ ፉደቾፍ ጀዱ ካንገጌሳን ስርናይ ረቲ መሪ ሄዱን ገጌ ፈሙዳ ጀዱ
ጅልቲቱም በረኩም ጅልታኒ ቲፈኬና ፍዲባዩ ቀብዲዋ ከዳታ ጀሬስቲ አናኒ ሞጉቴታኒ ዲባፈታ ለፋቲን ዲባፈታ ዮሃኒ አክቤሚ ሬቻ ኢርሃም ቦራኒ ዲባዩ ዳዲባዩ ተነ ቢያኒ ቡልቲ ሰደመ ወልጉል አናኒ ዲባፈታን ገልገል አፍገነመለ ኤንዩ አናን ዲቃቱ ጉደቱ ገልገል አፍገነመቺ ዲባፈታ አናን ቡያ ሰደመ ወልጉል ከስ ዲባፈታ ቡያ ሰደመ ዙንከሳ guyyaangara kudani ja guyya sirbaati guyyaangara saddeeti mogarnu guyya kadanna kadibayyoti guyya tutti jira jira kashi han jira achi ndubat mommalle wadde sumurat yo wadde sumuratu gadom tokke de jalqabe jir balin fuun male sirna dooro ma khe sagargada chi ya jira mun ko yo butta halini tin yo wadde sumuratini jidraabo ma cufa guyya ni fitam jil khan akaraachu jidraaba qaba ee gita keessa baam jilgada qaba male jidraaba tun qab jilgado ma khe ba'e jir gadomi butteen seen yeda jilbutte jilade chuun aadara bo ma cufa fitate amma da nirka qabu armaach aada gadomaati guyya baali egate baali fuudu male jilbutte tan jilade butte tan keessa ba'e chuun doori fitate jilbutu am cheus doori ragara gadaati chuu
Jilli kunis kaareero tigaggeeffamu si gadaa booranaa keessatti bakka jalqaba sirni buttee kun itti gaggeeffamu jalqabe waan ta'ee fi ka jedhan qorataan seenaa fi aadaa jaatan diida wantoota gurguddoo lama akka barbaadus ibsu. Inni duraa butteedha jedhu.
Buttee ka hoppeessaa dhabbaa gataati. Butteen tun guddaa hoppeessuuf isin waggaa dheeraa fudhatte waggaa yoo xiqqaate waggaa lama sadii. Imaan jennaan namni tokko fuudhu hin danda'u yoo xiqqaate. Wanti inni irraa hoppeessan immoo ergamsiidhaniitiin. Iddi tokko jira ergamsi kanaan hodhani akkasiin qopheessan.
Qophii kana irratti wanti inni bakka bu'u maali?
Buttee kanaa dhibaafachuun amma hawwiin jirtu gartee wanni ishee jirtu kadhannaa gartee akka booranii aanan quu fakkaanan argatan buttee dhibaafatee maaliin kuran bu'aan hedduu waan akkana kan keessa qabdu jechuudha.
Inni lamme immoo korma buttaa yookaan korma buttee kanaati.
Korma kanaa guddichi tokko fa'i kan nyaachisee. Gabbisee loon soddoma waliin abbaa kormi sun dhalatee fi kenna loon soddoma waliin.
Korma sanatti hin bu'amu jechaadha.
Korma gaddii fi loon kormi sun kee jiruullee adoonni maasaa nama nyaatee illee keessan oofan abbaan dhufee oofatu malee loon sunillee dhooftee isaaba abbaa gadaa yookaan dhooftee takki nama abbaa gadaa dhaanetti seerii murtii jajjabaa si eega. Kanaaf kormi sun maqaan isaa dhiira seeriisa kanamaat namallee keessa seeriisa abbaa gadaa. Namni ittiin bu'u kormu kana guyyaa korma laabbaasanii alatti dhaniyyuu buteellee mana baateeti torbaan lammoo akka isaaniitti naqanii guutamtee jirti kormu waliin alatti moonatti ijaaranii buteellee lachuun dhaabatti.
Abbaa gadaa kura jaarsoo kabaallii gadaa booranaa harkaa qabu gadaan isaa gadaa fullaasaa ganna lama booda taayitaa kennuuf deema. Kaayisa harkaa fudhatuuf buttee dhaabe immoo guyyoo boruuti gadaan isaas mardiidaa jedhu obbo Jaataniin. Cirfa diidaa abbaa gadaa ganna lama booda warra baallee fudhatu kana keessaati. Haalli buttee dhaabuu kan gadaan isaanii gaggeesse gaarii turee jedhu.
Akka dansaa jennallee buttee tokkoo fi buttee kudhan jechuun buttee afurtamii afuri agaagaasii jirirra turre. Jechuun akkuma dansaa geggeessallee nagaan obbaafallee jechuun sirbaallee qabdii awwaanuullee qabdii dhibaayyuullee qabdii hormi kun yoo jedhanii jilakkuun isaanillee adda addaa qaba. Hormii haattoo qaba haattoon isaa loon kudhanii lamaati.
Abbaa gadaa cirfa diidaa jilli kun dhibaayyuu aannanii fi qalmallee waan qabuu fi hongeen biyya keessa jiraatus sanarraa nun hambisne jedhan. Jila kana gubbaatti waan haarawa bara gadaa keessanii isa dhufuuf jiru kanatti wanti isin sabaaf buufnaa jettanii mari'attan jira.
Gaafa gadaa keennaa aadaa waancuuf hin dandeenyaa jiru waancuuf hin dandeenyaa ogeen kullee hin badaa rakkoon adda addaa qabeela qamaanii hin badaa jennee abdii akkasii qabdi.
Isinoo maal hojjechuudhaaf karoorfatta yookaan yaaddan?
Aadaa qajeelchinaa dhawa qajeelchanii dhibaayyuu qajeelchanii waan jiraniifa aadaarratti hojjetanii aadaarratti hojjetee rakkoo namirra hin dhuftu.
Jila buttee kanarratti kura jaarsoo dabalatee abbootiin gadaa baallee harkaa qabanillee akka hirmaatan abbaan gadaa cirfa diidaa VOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Sagantaan afaan Oromoo irraa har'aaf isinii darbu kanuma qophiilee keenya marsariitii keenya akkasumas feesbuukii irra na hordofaa kan isin keessummeessi'antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.